Una Swahilini.
Yo, unajua some go to take my kindness for weakness, son. Buddha, amnijue niko. Wanasema niko juu, kakamba ya kujinyonga. Choko sina glue kwa hizi streets miki nyonga. Mindo referee bado, utanipata kwa mechi. Chocha kade bayo, na footwork za mese. Hizo lisi zenyu sujui 1, 2, 3 videti. Oya pulse nili wekeni pia kwa kazeti. Muna ma punchlines, mina ma tower line, ma melee line. Dani ya KQKLM, mfike safe na monoline. Tuko na promoter huko, tunakungoja ukate and raise. Mr. Tall Dark Chocolate, madem na ramen raise. Elimu nusu sawa bure, wasani enda shule. Old boy, na bai sani, ndo nyimkule msijali. Kuna wasani yoko tu evil. Ato wapewe tenda, chukua wano wabaki zero.
Uyu rabbit yo hip hop, milo na kidesk kwa video na suit.
Meanwhile niko na CEOs na sign contracts na suit. Endeleni ku bonga talk is cheap, baili panda juzi. Na make my brown cup on team, na kula green na mambuzi. Nilianzanga
Samani,
ka album ya Ice Prince. Mademo nani
Samani,
sorry nyini express when it comes to my niko na experience. So wali choma ivory, unye drugs kwa ocean. Bako wali choma picture, mina choma musicians. Zama newcomers, wanaona ni right wani taje. Wepata ma retweets, ndiongoma itambe. Nika jeni, tope ya views, ata mini nge jitaja. Wanasikia na pewa deals, wananza kukaza rasa. Amkusikia na Farid, mafi itagando. Sazile mnandika kwa choza kanjo ati, nani was here. Unless wamepaka rangi, nitafteni kamiti na inda. Karia zao ziko on hold, kam shuto ya meeting. Na waibarova, shoni ya John Kiria meeting. Tushindani, na kama nataka tushinde pia nitashinda. I mean, mushinda kwa billboard, kwa bank na TV. Unanguma moja mdundu, update your CV. Mina ngoma na Wyclef, produced by a BC. Na wezi itua king, ata ubai my kitty. Inaitua basics za business, napanga rappers for hitless. Na badu mnendelea kutake my kindness for weakness. Mkiniona in public kama ngoda mjifiche. Unless uko na locker, na wapaba apaka. Bado na stay fresh, kanyanya ngware soko. Hauna Kiswahili, labda ulipe poko. Uko shagoni, nguvu huku taoni akili. Na ngoma za Kenya, huku mjini hazisikizwi. Muna videos mbaya, muna share nione teaser. Buddha, mungenga na ghost ya Isa. Na mwache kuni bite, Mr. Kimahiki. Name straight, sio homo, unless ni female MCs. Quick recovery to my girl Wangeshi. Nilikochwa na Bobby Ogola, who else? Mourinho. Izo mvua ngoma mnatoa, aziezi dwell nino. Mungu anisamehe kwa vile mine kichwa ngumu. Naomba toi wangu wasikwe watundu. Na beba deed flag torch na map ya Islando. Kupendwa adi bongo kamtoto wa dando. Walenje kaki ndezi mesundo kwa koti. Addicted to dough, sapa ni ugali na noti. Mindset ya Chandaria na njaya Bill Gates. Niko na mafans waneza lipa 6 times kwa gate. Boss tumia chili, wachana na ndo. Na wa stop kuendelea, kanjo tikondom. Big up to Mrs. Mbero, isi chili nilea. K-Cell, K-Circa, Klepto. Kama nikuje kwa hizi TV radio zenu nilikula ndula. Nanana nilinga, oh, papa shirandula. Nandoto niko nazo ziwe extendadi mchana bila upepo. Ngoma zina spread kamtama. Na wapakeo ya mwisho, ka Robert Wangila. Endeni mni report, ka Robert Nagela. Unadhani tuko on the same boat, niko na life jacket. Na nalipa tax boss, auko kwa my bracket. Big up to my pirates, kwa kuspread my song. Siku hizi top artist, niko ndani carton. Oya, BA, King Kaka, niko BA. Leo Professor J, kesho kolabu, sako DA. Schedule yangu tight, uliza my PA. Mistari niko nazo, top striker, EA. UG pale capital, Rwanda, TZ. Wacha tani achia hapo, Kize. So next time, nikiamua kubonga matope. Make sure kuna nyesha. Au nyi wenyewe mna nyesha. Diamond wow, vitu tofauti. Na si hapa pa choma kwa mic. Eh. Na usitume WhatsApp. Si unajua tuko wapi. Na tuko tu pacho kwa ni boss iko nene. King Kaka.